tingu, tetafuleni singu. Amantombazane kamelweni angu. Kebenzi zangu maziphelele singu. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Tetingu, tetafuleni singu. Amantombazane kamelweni angu. Kebenzi zangu maziphelele singu. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Ipohlela loqina, mantombazane please shesha gcwala icaravela. Zalu so drive angifuna ukuhlebela lo mntwana. Shisa amatekwane kube mhlophe amafastela. Let it back skit, best dudla kikiteka. Khumbula ibhathi, mhlinde ngilinde ozokhuluma. Ntombazane uzodilika. If ungekho show please buyele ekhaya. Angifuni ishita ekuseni inkokotelo amaphoyisa. Ishaya izule kwesigebengu sojiva. Short left, short right, khoma lapho uzobhaka. Asazi kunjani la siya khona nyogaxa. Kunamajita nangaphandle axova abantwana. If they try that shit, so siyakhalwa. Siphethe ingu, tetafuleni singu. Amantombazane kamelweni angu. Gebengu zami maziphelele singu. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Siphethe ingu, tetafuleni. Amantombazane kamelweni angu. Gebengu zami maziphelele singu. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Siphethe ingu, tetafuleni singu. Amantombazane kamelweni angu. Gebengu zami maziphelele singu. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Siphethe ingu, tetafuleni singu. Amantombazane kamelweni angu. Gebengu zami maziphelele singu. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Double packs niyabhaka ikathi yangisaba. Guest list yamakaka singena mahala. Ibalsa uplaza ngithola umntana organizer. Fuck the VIP, 10th floor sojiva. DJ siza lapho ndoda dlala nengoma. No smoke in the club, ngizoshisa inkawuza. Grab i-microphone ngishukumise lebandla. Uthevo futhi amakhala sigebengu yang over. I fucking non stop kuze kuze club owner. Mandeta ngishone bang mambi biya ngitholi khona. Siphethe ingu, tetafuleni singu. Amantombazane kamelweni angu. Gebengu zami maziphelele singu. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Siphethe ingu, tetafuleni singu. Amantombazane kamelweni angu. Gebengu zami maziphelele singu. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula.
More music is on the piano 360.com.